Incwadi yiDuteronomy chapter 31 verse 6. Wena Nkosi uThixo. Wena Nkosi usithembise. Zonke kuthi wena Nkosi wabanikhaya kwizizukulwana ngezizukulwana wena Nkosi wabanguthixo wena Nkosi wamdala umntu wamphefumlela Nkosi enamandla wasinikeza isithembiso Thixo namandla wasithembisa mina into zonke Uba qangeni konke kumkani kaNkulunkulu awusoze usishiye awusoze usiyekele usithembisile Nkosi namandla sakuqakeka sakubhideka sakungazela izwe lakho kwethu sakuncwina njengoba ilizwe lonke licwina kugqolokoqoqoqo Nkosi namandla Kubhubha amanini ezandleni zethu singootata Usithembisile Nkosi Wathi gcina zonke wena Nkosi unamandla Wokuzisusa Sekuxakwa Nkosi Sekungazi sibiza kuwe mnini into zonke Wena Nkosi ulikhaya lethu yini Nkosi Siguga ngamajolo mphefumlo sizandlala Sithi God of heavens, we cry unto you. God of Calvary, we cry unto you. God of solution, we cry unto you. The whole world is bleeding. We are praying for the male seed. So saguti kosu figwe nyameni. Askwazu nyamazela ini tiko. Siakenga tikona mata. Ukolongo koko koko simsuse kuthi kwenele Thixo namandla usithembisile we are pleading to you my father sibiza kuwe Nkosi wena Nkosi wehle wathi ndihlila kunene wasivisa isikhalo sabantu bakho amaSirayeli kawube nesethu Thixo Salud. say you will never forsake us. Bonamakaya etu, boniniswa kwetu, Nkosi sithembe wena. In the name of Jesus, the name that is above all names. Oh God, we cry unto you. Heavens, we cry unto you. Oh yes, thank you for hearing our prayer. Thank you for responding to our prayer. It is urgent, my Father. We thank you. We thank you. We thank you for listening to us. In Jesus' mighty name, I declare, in Jesus' name,